Safisha kakipara ya PN. This light kama niko kwa DM. Speak mia mia kama kwa PM.
Get cheeky and freaky now. Dola moja kwa nyama. Zungusha zungusha marinate yo nyama. Utapena nyama kwa nyama. Ikibamba sana sema tu ni wa selekta. Stick me jetili jetili na kama teke ya jetili jetili na. Stick me jetili jetili na kama teke ya jetili jetili na.
Tuanze na ngumi mweze. Peleka chini cheza na mashete. Tuanze na ngumi mweze. I can be your soldier. Napo nipa galu meni roga. Your body shape like cola. Nipo tonga gacho baya soda. If anyone touch you I'm water.
As we listen to when you see my belly.
Stick me jetili jetili na. Come and take ya jetili jetili na. Stick me jetili jetili na. Come and take ya jetili jetili na. Dondosha jetili jetili. Rudisha juu jetili.
Nikupande kama ngazi jetili. Nikujenge kama nyumba jetili.
Jetili.
I can be your soldier. Napo nipa galu meni roga. Your body shape like cola. Ulivo tonga gacho baya soda. If anyone touch you I'm water. Stick me jetili jetili na. Come and take ya